kitagenwe nawe duciye bugufi n'imitima inyuzwe tukwerereza shimwa
yawe mwami